This is an MUT Radio podcast.
Yes, we apologize for cutting that song short. That was Robin Schulz at Waves right here on MUT Radio. Before that one, I gave you another beautiful song by A7's, Betty Eyes on Me, right here on MUT Radio. And we are still broadcasting live from Elangeni Hotel on day two. Of the second regional traditional medicine symposium 2025. So, as broadcast live from here, and I told you we're gonna have a lot of interviews as always on our way. And right now, I do have Dr. Dumsane Wakashangase from the organization which is KZNTHPO. So he's going to tell us more about what that means. But I'm just gonna quickly welcome Dr. Shangase on MET Radio. Doc, welcome on MET Radio. Yeah. So before we start, maybe you could tell us what okwenzakalani ka KZNTHPO.
Njengamanje okwenzakalayo ku KZNTHPO silapha ehotela elibizwa kuthiwa kuselangeni hotel. Kanti izolo besise Mangosuthu University of Technical. Kuthangi besise ezimbuzini endaweni ekuthiwa yi-herbal muti. Lapho-ke thina siqoqa khona kwinqolobane yethu yemithi. Kuzo zonke lezi ndawo ngaphambi kwakuthangi besikade futhi sihlangene kwa-VMLAS. Konke lokhu besikade senza noma sigubha usuku noma ukuqhakambiswa kwemithi yesintu. Sihlanganisa nokusebenza kwemithi yasentshonalanga. Kuloko kuhlanganisa kwethu besenza umgubho ke kusukela nabafundi ayikole ezazishiyagalombili esasinazo kwa VMLAS hall wazothi e-university ngosuku olulandelayo okuyibekwe izolo saba semangosuthu sihlangene nodokotela basentshonalanga abelaphi bendabuko kungenjalo ama-university ahlukahlukene no-professor futhi abahlukahlukene. Lapho futhi besaqhakambisa kona ubudlelwano phakathi kwethu nodokotela basentshonalanga njengezinyanga. Ukubalulekile lapha besincintiselelana noma besishera imbono yokusebenzisana phakathi kwethu ngemithi yesintu siqhakambisa imithi yesintu njengokuthi vele e-Afrika abantu abaningi okungangokuba u-80% wonke ufika kubela bendabuko ngaphambi kokuba uye emakliniki noma uye ezibhedlela. Kusho ukuthi ngamanye amazwi baqala kuthina ngoba bathembele kuthina. Ingakho ke intshonalanga ithanda ukusebenzisana nathi ukuze ithole ukuthi kuyini le ngaka exhumanisa thina nomphakathi. Okubalulekile kokuqala sisasebenza bekuwukuthi sakhe ubudlelwane. Phezu kwalobo budlelwane siphinde sisebenzisane. Lokho kungenza isizwe sonke sisizakale abagulayo. Nokulandelela isimo sezifo. Ukuthi isifo esithile sibonakala kanjani, singasihlanganyela kanjani, thina belaphi ngokunjalo nodokotela basentshonalanga. Lapha bekukhona khona nabacwaningi abafundi futhi base-university abafundela ubudokotela nodokotela asebemkatshubovu kanjalo nosolwazi. Kube kubalulekile yiloko futhi kube yimpumelelo kakhulu njengoba sekuqhubeka nanamhlanje siloku silapha elangeni hotela sekuwusuku besithathu siloku sihamba sifaka ivangeli elifanayo. Yebo.
Maybe ke sengizokubuza nje ukuthi yini kuduzele kakhulu ukuthi ube yingxenye yale y'nhlelo zombili lolu lwayizolo nalolu lanamhlanje.
Into egqugquzela ukuthi ngibe yingxenye ingoba sibona ukuthi selikhona manje isasasa lokuhlanganyela ndawonye thina nentshonalanga ngokunjalo nemfundo ephakeme ukuthi sisebenzisane. Lokhu kwenza ukuthi sibone ukuthi seliyaqala ukukhanyelambu lempumelelo yaphambili nesizwe sizosinda uma sisebenzisana sindawonye sindawonye singanqoba.
Maybe ke sengizokudedela nje maybe ngoba ngicabanga ukuthi usebenza kakhulu ngokwesintu. Maybe iyiphi into ocabanga ukuthi abantu maybe modern doctors babethi uma beyibuka bayithathe kancane kodwa abantu abahlolayo ngokwesintu bona abayinakayo kakhulu.
Into abayithatha kancane kakhulu ile yokuthi thina asinazo iy'kali zokukala umuthi. futhi thina imithi siyazenzela asifani njengabo dokotela dokotela ngafunda iminyaka ibe eminingana impela kodwa unenkinga yokuthi imithi uzoyithola ko so chemist ahlele lo so chemist emva kwa research nayo ngoba thina siyazimbela futhi sithi sizimbela sithina sithola ngomoya ukuthi leli khambi lingasiza leli khambi lingamelapha umuntu uma lihlanganiswa nale aphandle ukuthi sizibheke ukuthi siye ko so chemist abathile siyayalelwa umoya njengabantu abanobizo
maybe umungachaza ukuthi cause sinawe any department economist Mkhize wakwe ezemvelo KZN wildlife maybe inoqathi bangayifunda ngakho because izola nje ngitshela ukuthi kuyenzeka ukuthi abantu bayikhe imithi kodwa basebengacabanga ukuthi njengoba beyikha ingagcina seyiphelile gcine sezifihla
ngenhlanhla enkulu thina belaphi baseThekwini sesifundisekile ukuthi umuthi uyawandisa awumbi wonke futhi umuthi ukuze ungaqaleki isihlahla sinendlela osivuna ngayo asivunwa nje njengomuntu ojahe kuphela ukufuna imali ufanele ucabangela impilo yomphakathi uphinde ucabangela ikusasa ngempilo yomphakathi linendlela evunwa ngayo esesiqeqesheke ngayo okokuqala nje uma sivuna amaxolo esihlahleni sithi sizowavuna bese siba nebhakede namanzi ngokunjalo nenhlabathi nodaka sisinxephezela isihlahla ngokuthi sisininde ngodaka ukuze simukele ukuhlanganisa futhi amaxolo aso ngesikhathi esizayo siphinde sikwazi ukusithola siphila ngokunjalo nendlela yokuzandisa sesiyifundile.
Sibonga kakhulu dokotela ngosijoyina kwi-MUT Radio ngenxa yesikhathi ke sikubambe kakhulu but I hope niyaqhubeka nje nifundisa abantu ngokubaluleka nje kwemithi yesintu.
Siqhubeka kakhulu siyabafundisa abantu silekelelwa ihlathi lethu laseSilver Glen elise-Shatsworth nathi esemahlathini esinawo ngasemakhaya koNdwedwe nasendaweni zabantu siyasibafundisa ngoba umuntu othwasiswayo kuye kube kuhle ubone umuntu usakhula awubone sewukhulile awubone nendlela yokuvula.
Sibonga kakhulu doctor.
Hayi ngiyabonga nami balaleli nani umsakazo
imvelo. Asibonga kakhulu dokotela that was uDr. Dumisani Shangase joining us live on MUT Radio.
This is a MUT Radio podcast.